madoda kanti nishela kanjani? We madoda kanti nishela kanjani? Ha, we madoda kanti nishela kanjani? Ganga ngenhliziyo yami. Nishela kanjani? Hai, we madoda kanti nishela kanjani? We madoda kanti nishela kanjani? We madoda kanti nishela kanjani? Shela Ganjani.